Banks, beatmaker.
Yeah, yeah, I don't know what you're doing to me. You don't know. Shaba, shaba, David Lutano.
Lako kwangu imekuwa pata shika. Ninaomba dada unipe dakika.
Baby,
unene kata kata lakini nitakupata. Baby, meboli genda wanja kusigala ngakuenja.
Baby,
safari ya mapenzi najua nitafika. Baby, meboli genda wanja kusigala ngakuenja. You got to know more. Chakunda bam very fine. Go on mo kwano kwa bana batona walaji. Oh, eh, jagala kwe, habalala sagala ngani. Love me girl, boba ton jagala kwani.
Naomi girl,
buy your chance. Se kamo don si vira face. Gala feel bad. Pulila mulala whenever shake your body. Oh, make me your daddy. Lele kwa kala tasubila tiluali. Girl, no, you're my mind. I like the way you shake your bam bam bam. Yogera kona ngea donkina. Kubanzene winda waku mwenye zanwana. Oh,
baby.
Unene kata kata lakini nita kupata.
Baby,
meboli genda wanja kusigala ngakuenja.
Baby,
safari ya mapenzi najua nitafika.
Hey, hey,
hey, hey. Meboli genda wanja kusigala ngakuenja.
Girls, me them go away.